ndine phupho ngezinto endingazaziyo kodwa ngenye imini zizophumelela. Ndizalwe ndiyintombi yasebukhosini ndiyazidla ngenxa yakho. Empilweni ndizophumelela ngenxa yakho. Ndiyabulela enkosi kuwe, ndibalekela kuwe, undenza mfulwa noba umhlaba ungasohlukanisa. Phupho lwam dibana nam xa ukhona kuyenzeka. Phupho lwam dibana nam xa ukhona kuyenzeka. Balekela kuwe undenza mfulwa noba umhlaba ungasohlukanisa. Ndinephupho ngezinto endingazaziyo kodwa ngenye imini zizophumelela. Ndizalwe ndiyintombi yasebukhosini ndiyazidla ngenxa yakho. Ndibalekela kuwe ngokundenza mfulwa noba umhlaba